Sawela na wapoka. Umana mindolo tabesha.
Uwasho kwa
Chumfwe Poka Nation.
Let's have seven.
Chumwe, Kalifa, Jimmy Chaisa.